ChunkySupplier.com.
Kweba Classic, baby.
Ah, tata Maria Kaya Samusi mwanangu Kweba. Ah, so sadi. Absent. Hey, yes, yes.
Kamis Kweba.
Onaga tulia tulia bass, tulia tulia moyo, tulia tulia bass, tulia tulia loda, tulia tulia bass, tulia tulia moyo, tulia tulia bass, tulia tulia nike kumpoka ise, baya wangu masi wameni toka ise, nike kumpoka ise, oni wangu ise wameni toka masi, ona gulo lo 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 idauma, siwezi sema, niki kumpoka ya nyuma.
Mara songo songo fiante Wuma kao, chala siya mobutu wakante Iwanako soanyo, soanyo, soanyonke Soanyo watoto chawa soanyonke Soanyo, soanyo, soanyonke Soanyo toto tongo ma soanyonke Soanyo, soanyo, soanyonke Soanyo toto ilala soanyonke Soanyo, soanyo, soanyonke Soanyo toto wagonti soanyonke Mewani ambao songo songo selebea Wanako kubaga wapiga panga kama mia Mewani ambao songo songo selebea Wanako kuchacha wapiga panga kama mia Mewani ambao songo songo selebea Wanako kubaga wapiga panga kama mia Lekene kama chujio Avuja kila kona Ona, ona, leono Lekene kama chujio Avuja kila idala Sila kweba bola tuiwe msam Lekene kama chujio Avuja kila kona Ona, ona, leono Lekene kama chujio Avuja kila idala Sila kweba bola tuiwe msala Washa tupe mia Washa tu kanyagia Washa tu chalazia Basi leo tunahua Washa tupe mia Washa tu kanyagia Washa tu chalazia Basi leo tunahua Piga gane mocha Unahua piga chewe mocha Unahua webo toli mocha Unahua chapa joko mocha Unahua chapa mamba mocha Unahua chichiwe mocha Unahua natofali mocha Unahua nangwame frasing Wame frasing panya wangwame frasing Wame frasing wone wangwame frasing Wame frasing nagumsi wame frasing Wame frasing tongo mame frasing Wame frasing msasa name frasing Wame frasing jangwa jipa me frasing Wame frasing lakambale alifotu toka Wame frasing lakalama alifotu toka Wame frasing pakistan alifotu tong Wame frasing amwanangwa alifotu to Makweba waoneshe Uri for Paga, Uri for the Chan, Uri for Paga, Wana Quali for Dundoka, Wana Guri for Paga, Uri for the Chan, Uri for Paga, Pofusa Quali for Dundoka, Sareo Tuna Soma Kimia Kimia, Opa, Opa Nasekwa Wimaleo, Sareo Tuna Soma Kutuzi, Sungo Sungo Kido, Lady Wana Sekwa Wima, Sareo Tuna Soma Kimia Kimia, Opa, Opa Nasekwa Wimaleo, Sareo Tuna Soma Kutuzi, Sungo Sungo Kido, Lady Wana Sekwa Wima, Wana Golom Paja. Nataka nione lompaya Mitoto ya chawa lompaya Na isupporti milioni za Marekani weusi sasa Na pesa na majanga kupagawa Watoto Chicago Blues Na kusupporti sasa Petrol Boxer Na kubali sana deliver wa mkua Yule yule Na kubali sana tobe wa kupagawa Blessing Tobe msea Na kubali sana mwanangu madobe Wasi wa my expendables Na kubali sana mwanangu visi wa my ex Na kubali sana mwanangu chodoa Mambo mchani utalacha wa mambo Pleasant Nakubali sana wanangu labilisi Ikiwa famasi sasa Nakubali sana wanangu moja uke Nakubali sana wanangu stofili makapelo Nakubali sana kweba shina sito Wasi ufigwa cha Lebanoni Wasi wa Sri Lanka Nakubali sana wasi wa mambo wa salani Kufaka kamanda somu shwa vita
Download na kusikiliza ngoma mpya kupitia ChunkySupplier.com